batusengayo sibabo
lo seyishayile batusengayo
no seyishayile batusengayo sibabo
lo seyishayile batusengayo
no seyosile batusengayidli babo
lo seyosile batusengayo
Sengagayidli babo
No seyosile bathu sengagayidli
Ye mama no seyidlile kanti usedlicala babo
No seyidlile kanti usedlicala
Ye mama no seyidlile kanti usedlicala babo
No seyidlile kanti usedlicala
No seyishayile bathu sengagayo sibabo
No seyishayile bathu sengagayo
Asike no seyishayile bathu sengagayo sibabo
No seyishayile bathu sengagayo
No seyosile bathu sengagayidli babo
No seyosile bathu sengagayi
No seyosile bathu sengagayidli babo
No seyosile bathu sengagayi
Yelele no seyidlile kanti usedlicala babo
No seyidlile kanti usedlicala
Yelele no seyidlile kanti usedlicala babo
No seyidlile kanti usedlicala
No seyishayile bathu sengagayo sibabo
No seyishayile bathu sengagayo
Mathike no seyishayile bathu sengagayo sibabo
No seyishayile bathu sengagayo
Yelele no seyosile bathu sengagayidli babo
No seyosile bathu sengagayi
No seyosile bathu sengagayidli babo
No seyosile bathu sengagayi
Yelele no seyidlile kanti usedlicala babo
No seyidlile kanti usedlicala
Ye mama no seyidlile kanti usedlicala babo
No seyidlile kanti usedlicala